Original Billy Gunn, and a bad man killer. A fifu.
Panda Gazi, Ziki Wako Wendy Bila Kiki. Panda Gazi, Domo Mingi Nauna Shabiki.
You better know that.
Panda Gazi, Ziki Wako Wendy Bila Kiki. Panda Gazi. Shabiki. Una behave kama dem kam ni kufanyi error washa. Fika mtani on time kuje ni kufunze lesson.
Oh ni kufunze lesson ya yeah.
Ile pancha uliopata mimi ndo spare. Better know that yeah. Lazima utaje jina langu ndo upande stare. Hauna makeke mana mketa kupiga teke. Una nyingi kasheshe ila kimziki tunajua weki wete. Hauna makeke domana mkeka kupiga teke. Una nyingi kasheshe ila kimziki tunajua weki wete. Panda Gazi, mziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Panda Gazi, domo mingi na una shabiki. Panda Gazi, mziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Panda Gazi, domo mingi na una shabiki. I'm a fashion killer, man a bad man, original dealer. Bamba clan, me a sharp like stinger. Call me Deli Gun, me a pull the trigger. Una copy my style, ujijenge kwa kiki. Una copy kila kitu adi nikifa suti. You a liko liko ting. I'm a bad man fi with the liko ting. Love for the king. Clap for the king. Clap for the king. Everybody now clap for the king. Clap for the king.
Clap for the king. Yeah.
Clap for the king. Clap for the king. Everybody now clap for the king. Panda Gazi, Ziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Panda Gazi, domo mingi na una shabiki. Panda Gazi, mziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Panda Gazi, domo mingi na una shabiki. Yo, you liquor boy, you better stay away from the bad man. We are dismantle your dental formula. But I do some tsunami pan your head. Your bamba clan hanging bamba. Liquor boy, you have to stay away from a warrior, a bad man.